Blog Talk Radio.
Bakunzi ba radio teme nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Ni mu kiganiro uyu munsi cyo kuri uyu wa kane, turi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Ikiganiro cyacu rero kikaba gitangiye. Bakunzi b'ikiganiro uyu munsi, reka nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro cyanyu cyo kuri uyu mugoroba. Ikiganiro turi buze kuganira girumvikana kuri ifungwa rya Karasira Aimable. Twamenye mu gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, hakaba hashize iminsi ine. Ubu turi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu, Karasira ntabwo aragaragara mu rukiko. Karasira nk'uko mwabimukurikiye igihe cyose, yagiye abazwa ibintu bijyanye n'ibibazo cyangwa se imitekerereze cyangwa se ibyo atekereza cyangwa se ibyiyumviro bye biza kugeraho aza kubizira, akaba ari uwo twakwita ko ari prisoner of conscience. Akaba rero uyu munsi ari umunsi wa kane atarashyikirizwa ubutabera, ubucamanza, mumbabarire. Kandi byumvikane ko constitution y'u Rwanda cyangwa itegeko nshinga ry'u Rwanda, ibi nubwo bisa nk'aho ari ukugosorera mu rucaca, gusa nk'aho ari ukubwira abatumva, nzakomeza kubigarukaho inshuro zose. Niba ufite igitabo wita ko ari igitabo cy'amategeko, yenda uba utagifite ukirukane, ukivaneho, ugitwike, cyangwa se ugerageze kwaplika nibura minimum y'ibyanditse muri icyo gitabo. Ntabwo amategeko y'u Rwanda nubwo ari mabi mu kuyubahiriza, ariko ibyo byose uko bayanditse wagira ngo bajya kuyaplika baba batazi n'icyo gitabo n'ibyo babaza ibyo ibyanditsemo. Ndaza kugaruka kuri Karasira mu kanya katarambiranye, ariko ndagaruka kuri inkuru y'umunyamurenge witwa Bukuru Ntwari. Yari umwize umunyamurenge wize amategeko, akaba ndetse yarabaye n'umunyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Haravugwaho inkuru zitandukanye ku rupfu rwe, harimo ko ngo yagiye yatwaye imodoka akiyahura, ariko inkuru zindi zandikwa mu gihugu cy'u Rwanda zivuga ko nta n'imodoka ngo yari afite. Ariko nta nkuru kugeza uyu munsi dushobora gufataho kuri kugeza igihe twebwe ubwacu twikoreye itohoza rirambuye kandi twararitangiye, tukazababwira iby'uru rupfu rwa Bukuru bidashingiye ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose, ahubwo gishingiye ku bushakashatsi tuzakora. Turagaruka ku magambo Karega yavuganye n'umukongomani, aho yemera yuko ingabo z'u Rwanda za FPR za RP zisha abantu muri Congo, ngo icyo batashaka kumva ari double genocide, ko ubwicanyi atari uko butabaye, ko bafatanyije n'izindi ngabo zirimo ndetse n'iza FDLR zimwe za Kabila, nibyo zisha abantu ndetse n'ibindi bihugu. Ngo icyo twanga ni ukurega ari u Rwanda gusa muvuga, ariko ntahakana ko batisha abantu. Iyo interview iri muri ingano mu Gifaransa, ntabwo ari ndende, ndayibararikiye muze kuyumva mu kanya. Ntabwo nzi niba ibintu yavuze cyakora aza kubisobanura rute rwa Gabe mu yahe magambo, ariko muramwiyumvira ko adahakana iby'urupfu rwa urubyirupfu rubona ko ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda, ahubwo ko icyo bangariye teoria double genocide ndetse n'uko Rwanda rwo rwonyine ruvugwa mu bihugu byose byafatanyije kujya muri Congo. Hari inkuru ndiho mbakurikirana ariko ntariboze kubabwira uyu munsi, ni inkuru ya Emmanuel Ndahiro. Dr. Emmanuel Ndahiro wabaye umujyanama by'umutekano wa Kagame, wabaye n'umuganga wa Kagame, akaba n'umuvugizi wa MINADEF kera ya Kagame akiri vice president, ndetse akaba yarabaye n'umuyobozi wa renseignement civile cyangwa se na SS uyobowe na General Joseph Nzabamwita. Biravugwa ko ari mu bitaro by'i Kanombe, ameze nabi cyane, naba ariko bavuga ko ashobora kuba yaranyoye kutunyuza, niko basigaye batwita amanyuza cyangwa se ngutunyuza, ngo akaba ashobora gupfa urwa General Musemakweli. Ntabwo aya makuru ari ya radio iteme ishobora gukonfirma nonaha, ariko mu minsi ya vuba tuzabibakurikiranira, kuko batubwiye ko bitanemewe ko yanasurwa cyangwa akagemurirwa n'abantu bavuye hanze. Ibyo nabyo tuzakomeza kubibakurikiranira, ndetse tuzababwire inkuru irambuye ijyanye n'ubuzima bw'uyu musirikare mukuru wagize imirimo ikomeye hamwe ndetse hafi cyane ya Kagame. Ariko ntabwo protection yari afite mu Rwanda kera yari protection ya Kagame, ntabwo yari ya Nyiramongi, bikaba byakumvikana ko aramutse afite ibibazo by'ubuzima nta wabishidikanya ko yenda igihe cye cyaba cyarageze batakimushaka. Inkuru y'uruzinduko rwa Biruta muri Tanzania ntabwo ndi buyivugeho, nta nubwo ndi buyigarukeho, ni nk'uko ni ya Colonel Ndahiro Brigade ya Nakungu, ntari buyigarukeho. Nuko Biruta yajyanye ubutumwa budasanzwe muri Tanzania. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho ngo Kagame afite impungenge z'umubano wa Tanzania n'Ubugande, ndetse hakaba nyuma y'urugendo jari abapolisi n'abasirikare bose bagiriye mu gihugu cya Tanzania, bishobora kuba biri intandaro yo kwirukanwa k'umusirikare wari ukuriye ingabo zirwanira ku butaka muri Tanzania utari Mabeyo, ariko undi urwa utari umukuru w'ingabo muri rusange zose nako, ahubwo ingabo zirwanira ku butaka. Nyuma y'uko delegation y'u Rwanda iva muri Tanzania, uwo mukuru w'ingabo za Tanzania zirwanira ku butaka infantry ngo ashobora kuba nako sashobora, ntabwo ari ngo yahise yirukanwa. Madame President Suluhu Samia Hassan yahise amuvana mu mirimo ye. Nubwo bitanditswe icyo azize, icyo tuzi nuko timing yayo cyangwa se circonstances zishingiye kuvanwa ku kazi zinajyana n'igihe ingabo z'u Rwanda n'abapolisi bari bavuye mu Rwanda. Bamwe ndetse bakanavuga ko hari ibintu byinshi bisa naho byambukijwe ku ruhushya rw'uwo musirikari ariko bitari ku rwego rw'igihugu. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu, mukanya ndaza kubaha ikaze mugenzi wanjye Ngombwa, musanzwe umenyereye mwisesengura muri ikiganiro cyacu. Turi kumwe nawe rero ku murongo wa telefone, ni mukanya katarambira.
sire maure na baye humuwoye mure raba teje si voka mweni tifu na hijima gatoya mbodori chigarash na mwenyura gatoya mbodori yonore chishwa hayo guha kwa inde cheshu uwoye chie gushaka bimberuru jishu namba chishe kararife ngoli jikara imiryango yacu ntitubana n'ibikara bandagira zubeza ngo kukwari inzobe ugondeka burundu kuzashaka na rimwe
Ngombwa Benon nibo wagarutse na nakubuze muri studio ndagira ngo umbwire ko unyumva
yego ndahari ndakumva neza Jean Paul
okay nanjye ndakumva reka rero nongere nguhikaze muri kiganiro kandi gushimira ko waje kwifatanya natwe muri kiganiro kitari kirekire cyane ngira ndetse ngo wumvise iyo njyana ni ya Karasira ari muri kijwa n'icyizere cya babuze nyuma yuko bari bafite high expectations za FPR kwije gukemura ibyo bari barise ko ari bibi mu gihugu ariko barangiza bikaba wa mugore ngo birukanye umugore ugugu ni gufa bakazana urimira bunguri niko byagenze rero kuri MLND na FPR nicyo kigeranye dukunze gutanga yenda hari abashobora kuba temeranye na Jericho nshobora kudefanda position yanjye ndagira ngo nongere rero nguhe ikaze Benone kuri iki kibazo cya Karasira nantangire ngira ngo dukore yenda urafite nawe icyo bivugaho muri rusange ko nibwo twakongera guhura nyuma yuko Karasira afunzwe ariko jyewe nibanze cyane cyangwa ndibanda cyane kuri ubu buryo amazi misine atererekanwa imbere y'ubucamanza reka rero abantu benshi bashobora kumva yenda ko yes tubisubiramo kenshi leta y'u Rwanda ibyo ntacyo biyibwiye ariko niba ifite amapingu ikaba ifite ikintu cy'inzu cyitwa ko ari inkiko ikaba ifite abantu bambara amakanzu bitwa ko ari abajije ikaba ifite abitwa ngo ni za ofisi z'abagenzacyaha ikaba ifite za ofisi z'abita ngo ni abashinjacyaha n'ibindi nk'ibyo n'inkiko nako na minisiteri y'ubutabera n'ibindi reka tujye dukomeza kubivuga yenda hari amahanga yo tubwira cyangwa se n'abandi bumva bazageraho bavuge bati bwa butabera bwo mu Rwanda ntibukora no kwirirwa tubuha n'izo mfashanyo ni hahandi nubwo zaba ari zishingiye kuri training n'ibi ntabyo bazigera bubahiriza mu mategeko y'u Rwanda ndetse n'ishinga itegeko nshinga ry'u Rwanda nta na hamwe bibahesha uburenganzira bwo kubika umuntu inshuro nako iminsi ine batarigera bamwereka ubucamanza Benone ndetse n'abandi badukurikiye ubundi iyo nabivuze mu kiganiro nagiranye na ambassadeur Jean Marie Vianney ndagije imana hakare ubundi iyo udafite icyaha utaragikozaho imitwe y'intoki ugikekaho umuntu ariko utarabikozaho imitwe y'intoki ushobora gutwara umuntu muri custody kugira ngo uwo muntu atazabacika kubera ko mukurikiranyeho ibyaha bikomeye bakamutwara ariko bakanatanga n'amatangazo n'impamvu yatumye amutwara aho ni igihugu kigendera ku mategeko ariko u Rwanda niyo nzira bifuza nicyo bashaka bavuga ko bakora improvement ukamutwara ukamushyira muri protective custody ariko unagamije kugira ngo nako ni custody ugamije kugira ngo atacika ubutabera kubera impamvu runaka ariko nabwo bikaba ari uko ufite ibimenyetso simusiga ko ushobora guhita umucajinga mu gihe kiri imbere cyangwa cyavu ariko umuntu wese abashobora gusurwa ushobora kuvugana nawe ashobora kuvugana n'umwavoka we n'ibindi noneho difference ihari rero hagati y'ibyo ngibyo n'ibyabaye mu Rwanda ejo bundi ku itariki ya 31 RIB yakoze Twitter y'ubwayo kuri uwo munsi 31 z'ukwezi kwa gatanu iminsi ine irashize yakoze Twitter yayo ubwayo irandika ngo Karasira twamufashe RIB yataye muri yombi Karasira Aimable ivuga ingingo ebyiri z'amategeko yishe ni ukuvuga ngo nta bugenzacyaha buhari icyaha aregwa kirahari cyaramenyekanye nta bindi birenze kuvuga ko bashobora guhita bamujyana mu bucamanza bakamubwira bakamurega icyo cyaha bakamushyikiriza nako polisi itimushyikiriza ubushinjacyaha igahita imujyana mu rukiko iyo niyo procedure kubera ko bavuze ko twamufashe kubera icyaha iki n'iki yes niba bafite ibindi bazongera ntabwo ari guca nk'amabere bavuze bati turiho nyakubahwa mucamanza tugiye ko amendinga complaint yacu kubera ko nyuma yaho tumaze kumufatira hari n'ibindi twamenye ko yangije bagakora ibyo bita amendment ya complaint bakongera bakayirenuvera bagavuga bya bindi bamureze cyangwa se kimwe bakagikura bagashyiraho ikindi ariko constitution droit constitutionnel uburenganzira habwa n'itegeko nshinga bwubahirijwe bivuze ngo yagombye kubanza agashyikirizwa ubucamanza akabona umuhagararira ubuzima bwe bukitabwaho abantu bakamusura bashaka kumugemurira akaba yajya muri gereza agagira uburenganzira bw'abandi bose bategereje kuburana hashize iminsi ine iki kintu kigeze kibaho kandi si uko bagishakisha ibyaha bavuze ko bafite ibyaha bamurega biranditse nubwo kandi baba bivuga batari ibindi biziyongera bakora icyo kintu cya amendment ya complaint ariko ntabwo ushobora kujustifya impamvu n'imwe ushobora kugumana nawe iminsi ine utaramwereka ubucamanza uretse igihugu nk'u Rwanda cyonyine yera na North Korea kititaye ku itegeko nshinga kiriho nyora uko rishaka ubundi itegeko nshinga akamaro karyo niyo balance ni ukwerekana rimaze kugira gusa ngo riguhe balance hagati ibyo leta yemerewe n'ibyo abaturage bemerewe ibyo abaturage batashobora kurengaho n'ibyo leta idashobora kurengaho niyo garde fou hagati ya guverinema n'abaturage na guverinema niyo relation niyo diplomasi niyo ambasaderi bafite hagati yabo na leta sino leta yikorera ibyishaka ngombwa Benone reka nongere nguhe ikaze ku kibazo cya Karasira ufite uko wagikurikiranye n'uko wakibonye ijambo n'ibyaha
urakoze Jean Paul hari indirimbo yaririmbwe n'umuhanzi witwa Umwari Fani ni umugore wa Rudatsimburwa n'umufasha wa Rudatsimburwa Albert ngengo yaririmbye afatanyije na Muyango n'imitari ni indirimbo yamenyekanye cyane mu bihe by'inkotanyi ivuga ngo ngizo zaje zokaza neza hari igitero kivuga ngo ngo kinani u Rwanda rero rugize akazu ngo ubanze kugataha abinzigo birababaje kuba Albert Rudatsimburwa ari we n'umugore we umugore we waririmbye iyo ndirimbo bareba ibintu birimo kuba mu Rwanda uyu munsi mu by'ukuri binyuranyije n'ibyo bashimiraga ko inkotanyi ziziye ni bintu bibabaje uhereye ku bintu bya Karasira nkuko bavugaga freedom of expression
iyo ndirimbo ngo yikongwa iki iyo ndirimbo ngo yikongwa iki Benon
yitwa ngizo zaje iza marere ni umwari fani umugore mufasha rudatsimburwa yaririmbanye ngira ngo na muyango n'imitari yayifatanyije na muyango hamwe n'imitari hanyuma rero iyo urebye ukumva ukuntu nyine baririmbaga banenga uburyo kinani igihugu yakigize akazu ngo none uwanze kugataha akabinzigo bavuga ati ariko rero ntongizo zaje iz'amarere none ukabureye ibintu birimo kugenda biwe uyu munsi ugahera ku kibazo cya Karasira uvuga uko ibintu byamugendekeye agasobanura ibyago yahuye nabyo bakabaye yenda bazana ibihinyuza bakavuga ati urabeshya bakazana abatangabuhamya yenda bavuga ati ababyeyi bawe ntago ari twe twabishe cyangwa se cyangwa hari ubundi buryo bwinshi bwakoreshwa ariko bitanyuze mu kumufata muri ubu buryo akamara iminsi ine nk'uko wabivuze ataraba produced in the courts of law ibi ni ibintu binyuranyije n'amahame mu by'ukuri yatumye urubyiruko rwinshi muri 90 ruhaguruka rukiyemeza kujya kwinjira mu ntambara yitwaga iyo kubohora igihugu ariko mu by'ukuri Kagame yaje gukoresha mu kuboha igihugu akagisubiza aho cyari kiri ndetse akakibohesha imigozi irengeje yari ikiboshye koko iyo wumvishije Karasira ukumva amagambo yavugaga mu by'ukuri nta n'icyaha na kimwe kirimo cyakabaye kimufungisha ariko rero niyo ugiye kumva procedures zabayeho mu kumufata nta arrest warrant abantu baraguhamagaye gusa ugezeyo ngo urafunzwe noneho no mu gihe ufunzwe hashize iminsi ingana itya utarajya mu rukiko mu by'ukuri hari ibintu abantu bumva bakavuga bati unareba iyo ugiye kuri social media hariho abantu bake kuko hariho abantu bababaye bakavuga bati ibintu ni ibiki ariko harimo abandi bantu nk'uko twabivuze ubushize bagurishije ubwonko bwabo bujya mu bifu noneho ugasanga baravuga bati n'ubundi bari baratinze kumufata amagambo yavugaga buriya icyo ni ikibazo gikomeye cyane abo nibo bantu bavugaga bameze nk'abamureshya nkwano ubutatuje igihe ibintu bizaba bimaze guhinduka uzasanga bavuga ngo dutewe ipfunwe no kuba Karasira yarafatwaga tukarebera twe turya turyama kandi azira kuvuga ibitekerezo bye avuga kuvuga amateka ye ngo biduteye ipfunwe ibyo ni ibintu biteye agahinda mu by'ukuri abantu benshi bakwiye kuba bareba kandi benshi banareba ariko hakaba abantu wagira ngo ntibaze amateka uko yagenze bakaba basubira mu bintu byahise byabayeho kera n'ubu ngubu bakibikomeje batoteza abantu badafite icyo bapfa ahubwo bitewe gusa n'uko batanze ibitekerezo byabo noneho bakabibaziza ni ukuvuga ngo rero Jean Paul ikibazo gihari hariya ni ikibazo kuko tumaze iminsi tuvugaho cyo kuba u Rwanda rushaka kuba igihugu ubutegetsi bushyiraho umurongo n'ibitekerezo abantu bose bagenderaho mu by'ukuri ubundi ubwonko n'umutima w'umuntu biri mu bintu bikora amasaha 24 nubwo waba usinzira ubwonko bwawe bwo buba bukora ni naho ujya kumva habayemo ibintu byo kurota umuntu akagira indoto n'ibiki ubwonko bwo buba bukora amasaha 24 ariko ni mu Rwanda gusa ubutegetsi bwaho bushaka ko ubwonko bw'umuntu no kuvuga ubwonko bw'umuntu burakora kugeza igihe abereye mu butegetsi bwo mu Rwanda mu Rwanda niho bashaka ubwonko bw'umuntu buhagarara bukarekera gutekereza ukibagirwa amateka yawe ukibagirwa ibyakubayeho ukibagirwa ibyabaye ku babyeyi bawe n'abavandimwe bawe ugakurikira ibyo bakubwira ati vuga ibindi bintu byo bakagutekerereza ibyo bintu rero hari abandi bantu benshi koko babigerageje mu mateka y'isi bahitereri n'abandi benshi cyane bagiye babaho ariko ntago tuza hano na hamwe byabaye successful ngo noneho abantu bose
sosiyete igendere ku myumvire imwe kandi noneho y'ikinyoma nyo mu Rwanda rero birya bintu byo gufata karasira ndumva ari muri iyo gahunda yo kugira ngo bakomeje kugira ngo bacecekeshe abantu bareke gutekereza abantu bareke kuvuga amateka yabo uko yagenze ahubwo noneho bayoboke kuko leta yumva ibishaka ishaka ariko ntagarika kuko u Rwanda rwabayeho Kagame taraza FPR taraza n'indukuri y'uko rero u Rwanda ruzanahora hejo bundi Kagame atakiriho na FPR bitakiriho ntabwo rero abantu bose bazemera kugendera muri icyo kinyoma cyane kuko tuzi ko iki kinyoma iyo hadahagurutse abantu bakirwanye ingaruka zacyo zira mbi cyane ku gihugu ndetse no ku Banyarwanda muri rusange bititaye ku moko y'igihugu bigira ingaruka zikomeye rero abantu u Rwanda rugomba kumenya ko leta y'u Rwanda FPR igomba kumenya ko ibi atari umuti w'ikibazo gucekesha abantu ntabwo bizashoboka abantu bazakomeza bavuga abantu bazakomeza bavuga amateka yabo bavuga ibitekerezo byabo kuvuga rero ngo barabibaziza ntabwo ari wo muti w'igisubizo bafunze karasira havuka abandi benshi cyane aho kugira ngo ikibazo kibe gikemutse abanyarwanda rero bagira umugani ngo aho kwica gitera wakwica ikibimutera bakabaye bakemura ibibazo bakareka abantu bakavuga amateka yabo uko bayabonye kuko nta baravuga ngo ribaruwa riraye ntabwo leta ya FPR yabwira abantu bose kuvuga uko ibintu byabagendekeye bakwiye kureka abantu bose bakavuga ibitekerezo byabo noneho kuba bafata ibintu bakavuga ngo arapfobya jenoside iki ni ikintu kirambiranye FPR uko twabivuze uko tujya tubisobanura ntikwiriye kuba yitiranya na jenoside ifite abayikorewe barahari bakwiriye kuba bafite uburenganzira bwo kuvuga uko byagenze uko yabakorewe ingaruka yabagezeho batabwiwe ibyo kuvuga na Kagame na FPR ibi rero byo kumva ko bazashyira abantu ku murongo ntabwo bizashoboka abantu bazakomeza kuresistinga babyange bizakomeza kuzamuka sinzi ko ntuza karasira mu myaka mike ishize ntabwo yari ahari ntabwo yavugaga ntabwo yari azwi ariko yagiye azanwa mu pabuliki no kubera uburyo bagiye bafata abandi bantu bagerageje kuvugisha ukuri nawe aba yaravuga natwe twese niko twaje ntabwo twese abantu bose bavutse bashaka kuba kuvuga cyangwa ngo basobanure ariko hari ahantu bigera uko mugenda muce abantu bacekesha amajwi y'abantu niko abantu ahubwo noneho bashaka kugenda bavuga cyane kandi nako bizagenda kugeza ku munsi wa nyuma ibi rero ni ibintu by'agahinda nta n'umuntu wabaye yenda tuvuge no mu nkotanyi nta muntu wakabaye ashyigikiye ibintu nk'ibi ngibi kuko ni ibintu binyuranyije n'amahame ya mbere ibi Kagame atarabihindura yavugwaga ko ibintu atumye abantu binjira mu ntambara yo kugira ngo bahindure ibintu rero ni ibintu bitegahinda ku Kagame arahemutse ku buryo we abana be n'umuryango we yenda bo baba muri akabona ari hiro kubera ibintu byinshi bamaze kugira njya numva yita abantu ibisambo ngo abantu baribye iyo barebye amafamu bafite n'ibiki byose ntaho babiguze bakwiriye kuba bicara bagatekereza bati nka Ange Kagame n'umuryango wose na nyina Jeannette Nyiramongi bakwiye kuba batembera u Rwanda bakagenda bakareba imiryango y'abakene y'abanyarwanda iri mu Rwanda bakamenya ko aho bari buririye ku cyizere abanyarwanda bagiriye inkotanyi bigendeye kuri iyo ndirimbo nakubwiraga n'ibindi bitekerezo byinshi aho bavugaga banengaga Habyarimana bati u Rwanda yarugize akazu waze kurutaha abinzigo abanyarwanda benshi barabizera batanga utuntu twabo twose dushoboka uhereye ku bantu batanga ikiro cy'ibishyimbo ikintu cyose gishoboka igice cy'idolari ubufaranga bw'abakene impunzi zari ziri Uganda Congo abanyarwanda bari mu Rwanda bari babajwe n'ibibaho batanga utuntu twabo ariko bizera ko bagiye kurangiza amateka mabi yaho umuntu aba mu Rwanda ameze nk'impunzi atavuga ibitekerezo bye bazi ibintu bigiye kurangira n'abanyarwanda ka mu gihugu cyabo abanyarwanda baritanga bafatanye ibintu byose ariko Kagame birangiye ahinduramo iyi mitegekere icikikesha abantu ibashyira ku ngoyi imeze bya aho umuntu avuga agahita afungwa atajya mu rukiko ngaburane ibyo bintu rero bagomba kumva ko ikiguza abanyarwanda batanze mu bwitange Kagame akabashuka nkuko abakirisitu bavuga shitani yashutse Adamu na Eva bakagenda mu rujijo agakomeza avuga ibintu byiza ariko wafite imigambi ye mibi agomba kumenya ko abanyarwanda baba batindi buzuye mu gihugu babakene bitanze bagatanga utwabo abana babo bakagenda bagapfa bazira bazi ko bazira kugira ngo u Rwanda rubohoke rube igihugu cya buri munyarwanda wese amoko yose arwisanzuremo ariko bikarangira nk'uko bimeze ubungu bagomba kumenya ko bakina n'umuriro n'umuriro mu ntoki zabo bateruye uzabatwika kandi uzabatwika nabi nabo bashyigikiye nabo bose bamureshya nkwano nabo babampora iki birwa babaririmbira bagomba kumenya ko abanyarwanda barababaye ibi ntago ibyo bintu abantu barwanye ntago ibyo abantu bateganyaga uyu ni umuriro uzabatwika kandi ukabatwika nabi cyane Jean Paul Bakoze
urakoze cyane kandi ndizera ko utazatinda kubatwika kuko buriya ngo ugenda usunika sinzi umugani ko bavuga neza ko ukuboko kagenda wegereza kugerageho ukagira ubwo none ugakora muri rukana gutwika bawigeze kera ariko nanjye ndabibona ko iminsi irimo iragenda yegereza ko abantu bose bagiye gusunikwa bakagera ku rukuta hari umuntu twaganiraga avuga kuri Kagame ukuntu adatekereza yenda igihe tugezemo hari uburyo ibihugu nk'uburusiya ubushinwa bashobora kugira ikintu cya operation ntibigire agaciro ntibyitabweho cyangwa se bikavugwa ariko ntibigire impact ku gihugu kubera ko bafite aho bakura bafite bashobora gusustaininga government bashobora gusustaininga idasabye imfashanyo handi hano mu Rwanda rero ntabwo ariko bimeze hari ibintu bibiri bishobora kuzarambura nubwo inzira zindi zitakoreshwa hari ibintu bibiri bishobora kuvanaho buriya butegetsi cya mbere nuko buriya butegetsi ubwabwo budashobora gusustaininga uretse kujya nyine kunama imbere ya ba Macron Ubwongereza European Union America na za Germany Netherlands n'ahandi kugira ngo babahe udufaranga kugira ngo babashe kumaintaininga banki zo mu gihugu babashe guhemba abadepite abaministre ndetse na bije y'ingabo itagira uko ingana ibyo bintu igihe badashobora kubikura hanze mu Rwanda nta handi hantu bacukura bazabivana icyo ni kimwe icya kabiri nuko ntabwo Kagame azi igihe tugezemo ko ari age ya technology ibintu akora uyu munsi bimwe FPR yafataga abantu ikajya gukubita ifuni bikazamenyekana ari uko urugamba rurangiye bakavuga ati kanaka ko atatashye bati bamukubise ifuni uyu munsi siko bimeze tugiye kujya ku kibazo cya bukuru nonaha ubu mukanya ibintu bikorwa ni ifoto imwe gusa igakwira ibyo bita kujya viral igakwira isi yose umwe wica ukavuga uti uko wari kuzica bukuru muri 1992 yewe na 1997 hari za social media zitarakwira zitaraba zitazwi na benshi ndetse na za mobile mu Rwanda bazaraje mu bihumbi hafi 2000 ntabwo ubu ariko bikimeze akantu kamwe gakwira hose icyo bivuze ni iki bashobora kutanga kubita ibuye bashobora kutagutera se urusasu ariko nibura iyo foto bakwirakwije irakwangisha abaturage si kwangisha urakwiye no kwangwa kubera iyo foto nibyo bintu nayo marurerwa ubukoze sinangiye gukoresha ijambo ngo nuko kwangisha abaturage oya uriyangisha ubwawe ariko nibura bigera kuri benshi igihe kimwe ntabwo ari cyagiye umuryango umwe ugira utya ugapfusha umuntu ukarira wonyine no noneho ubu abanyamurenge bose barahaguruka bakavuga bati atwiciye umuntu wariho tuvugira yatwiciye umu ijwi ibyo rero mbere byo gupfundikanya bya kera byo kuvuga yaguye ku rugamba se cyangwa se yaradisappearize ibyo ntibikibaho nawe ubwabo basigaye batazi uko babigenza reka rero ntarava kuri ikibazo cya Karasira nibutse ko mu magambo amwe yavuze ejo bundi ni ijambo yavuze ko ku kiganiro yagiranye na Agnes wo mu murabyo yaravuze ngo nanga na kosini yavuze ko mwanga ariko yavuze ko atamukunda ariko bisobanuye kimwe sinkunda Perezida Kagame kandi ntabwo ndi oblige kumukunda nta tegeko rimpatira cyangwa se rimbwira ko ngomba gukunda umukuru w'igihugu ndakurahiye ko nk'icyo kintu kugira ngo ukivuge muri kiriya gihugu muri ziriya njiji baravuga bati noneho harimo n'ikintu cyitwa kwifuza kugira ubutegetsi kugambira kugira ubutegetsi nabwo ntuzatangare babimureye kuvuga ko adakunda umukuru w'igihugu ubwo bagasara bakavuga ati noneho baravuga bati twakoze iki yavuze ko atanakunda n'umukuru w'igihugu bamugerekaho bahita bamushaka wavuze Beno n'ukuntu bamutumiye bakamubwira bati ngwino turagushaka nkaho ari umunyakabari mugenzi we bagiye gusangira bakubwira ati ngwino kandi mu madakika abiri bati twamaze kumucajinga twamaze nako kumurega ibya twamufashe nako kubera impamvu zimizi ukibaza ni ribu yabuze imodoka ribu yabuze esansi ikintu gituma ubwira umuntu ugiye gufunga ngo niyitegere moto n'udufaranga yakaguze n'iryo litiro ry'amata kubiyona dukoreshe kugira ngo umufunge iriya maronetete atari ukuvuga ngo yenda hari danje uteganya ishobora kuba polisi igiye kumufata biriya bintu nibyo tuzagarukaho yenda nyuma mu bindi biganiro ariko iyi kesi ya Karasira ndagira ngo tube tuyivuyeho tujye ku kuri iriya ya bukuru w'umunyamurenge kuko nawe ntabwo nk'uko nabivuze iyi nayo ubwayo nzayigarukaho mu minsi iri imbere ndiho ndakora itohoza rirambuye ariko ndagira ngo nayo ugire ikintu gitoya uyivuga ariko mbere y'uko ugira ikintu uvuga reka tuvuge ibyo abantu barimo kuvuga hirya no hino by'itangazamakuru ryo mu Rwanda ririmo kwandika itangazamakuru mu Rwanda ryaranditse ko bukuru yagiye ngo kuri etage ya Nyabugogo akiyahura sinshaka gutinda ku bindi bintu bagenda bavuga mu Rwanda Benon n'abadukurikiye nikikwereka ko kuko amategeko ari n'ibipapuro ntabwo ushobora kudifeminga umuntu ngo umuharabike kuriya uriya mugore wa bukuru usigaye ari mu kiriyo warangiza ukamugerekaho ibyaha udafitiye gihamya itangazamakuru binababaje no kubona n'itangazamakuru nka Ishema itangazamakuru yenda bya bira byitwa ngo ni bwiza ukwezi ibyo ntabwo byo yenda turabimenyereye ariko kubona itangazamakuru bitarakora investigation yaryo ntibinaryongeho rikavuga ngo rivuge riti baravuga ibi ahubwo rikavuga ati hari umugabo yahuye bafashe nako ngo kubera ko yasanze umugore wasambana bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bazi ko ubwabo nta information bafiteho nyuma bazi agahinda bashobora gutera uriya mubyeyi n'abana be ari mu bihugu bindi nk'iki gihugu cyo muri Amerika n'ahandi ibyo tangazamakuru ntijya kongera gukora amafaranga barica ntago bashobora kuyabona ibintu by'indishyi z'akababaro kubera ibyo bita ko ari kongera umubabaro n'umundi bari basanzwe uhari pain arimo ubuyo gupfusha umugabo noneho mukamuharabika bigeza kugira ngo mukoreshe imvugo ya leta yatanze mukabyitira abaturage kubera ko aribyo bababwiye kuvuga biriya bintu byari bikwiriye kujya bivugwa no gusabirwa imbabazi reka ngaruke ku rupfu ubwarwo bukuru yes yagiye avuga agaragara kenshi muri za media nyuma za kuba disappointed kuri uburyo abanyamurenge bapfa ejo bundi nababwiraga umuntu w'umunyamurenge kazi wari utwariye abantu imfashanyo zabo bakamufata bakamufunga n'uyu munsi tugatoza irengero rye tubizi neza ko ari bariya babukuru n'abandi bariho bamobiliza abanyamurenge bandi kugira ngo barebe uko bakwita ku bantu babo badafite kirengera niba mudashobora kubaproteja militaire makaye ntabwo byoroshye ariko nibura hano ubwo mwanareka n'abaturage bakabaha imfashanyo zabo abavuye mu byabo bakabaha udufaranga bakabaha imiti bakaba utwenda ibyo ntibyanejeje leta yaramaze iminsi bukuru agaragara kuri televiziyo nyarwanda naramubonaga avuga ko muri murenge barimo bakora genocide hakeneye intervention ariko ejo bundi mu kiganiro cyavuga araza aravuga ati Red Tabara ifatanyije na Mai Mai n'abandi bakomeje kwica abanyamurenge n'ibindi ibyo rero kuvuga ibyo kandi mubizi uburyo leta y'u Rwanda yihishe muri ya mitwe iri muri Congo ni nko kurega leta y'u Rwanda kandi ukoresheje state media media zayo bukuru rero baragenda basettinga scene hariya inyabugogo ntabwo ari coincidence kubona baramujyanye inyabugogo ntabwo ari coincidence inyabugogo bahagiye kugira ngo abantu baze bahurure ngo habe urugambo rwinshi bavuge noneho ibyo bahatangarije iyi nkuru bavuze ibe kimomo iyo ni imitwe yabanza bamwe imitwe yabariya bose babitwa ko ari abastrategiste ba ngo ba FPL ariko batazi ko zira strategie arizo muri za 1940 na mbere ya bitagikora ahantu na hamwe uretse mu gihugu cyasigaye nyuma amateka nk'u Rwanda Urwanda mu mateka cyangwa muri imikorere yabo ni igikuri basigaje inyuma n'amateka umugani nk'uko bakunze kubyita nta gihugu gikora ibintu nka biriya muri iki gihe noneho ndagira ngo wumve iyi audio uyu muturage usa nkaho yabavuyemo ntabwo yabavuyemo ariko yari innocent yaragize atya aravuga binyanyukije wa muntu wa bavugaga nakuwe yari n'umupolisi avuga ati bigara umuntu wamugonze yarahahamutse iyo audio bashatse ukuntu bayisiba birabananiye ariko ibi byo by'uyu mu bukuru nagiye kumva audio n'abaturage na intervention zose bavuze numva kwinyurana kwinyuramo icyantangaje cyane iyo audio ngiye kubasangiza aho umuturage yavuze ati yaguye hariya ati namubonye nari mpagaza ati yaguye ahangaha ku kirenge cy'abapolisi ati neza hafi ku kirenge cy'abapolisi umupolisi yaramutegereje hasi kugira ngo hatagira n'abamwegera hatagira n'ababona ibindi bareba ubundi buryo yapfuye butari uko nguko n'umuntu kuko bukuru baramwishe barangije bajya gusettinga scene bavuga ko yiyahuye ariko baramwishe barangije bamujugunya hariya yapfuye urupfu nk'urwa mucyo Jean de Dieu barangije bajya kumuta muri etage hari ibintu tugikurikirana kandi nk'uko nababwiye nzabakorera itohoza ryimbitse kuri uru rupfu ariko reka mwumve namwe uyu muturage ibyo yavugaga bibereka ko bari babipanze nyuma yaho polisi zazanye amamodoka zizana amamodoka yabo bamaze kumushyira muri cya gikapu cyabo bya bag bashyiramo abantu ntizahita zimushyiramo zirabanzarireka ngo abantu banze bashungere bavuge ibyo bashaka kuvuga bumve ko hari message yatambutse nk'uko bashakaga kwitambutsa media yavuye ku kibazo cy'urupfu itangira kujya ngo zimeze zitenga iwanyu meze biteye wese nta guca inyuma wawe ibintu nk'ibyo ibindi byose bisa nkaho bibaye urugwenya muzumvire ya audio ni 30 ariko ubu hongeye kubaha akamunota umwe gusa wumve uko bari bamutegereje polisi yamutegereje hasi ko agwa hatagira umuntu umwegera akaza kumushungera
ni nyine ejuru aho bacururiza intebe arangije nyine nawe ubwo byamwangiye araza ari ayo makuru umuntu ayamuhaye aparika imodoka yewe hariya azamuka hejuru ari cyo kimujyanye kuko nyigera aha ngaha jyewe yamanutse agwa iruhande rw'ikirenge cy'umupolisi
ni ukuvuga wahise umubona aturutse
kuko njye nari nyigera kuri moto yamanutse nanjye mpindukiye uku nguku yageze hasi nanjye nyihindukira hariya ni nyine hejuru aho bacururiza intebe arangije nyine nawe ubwo byamwangiye araza ari ayo makuru umuntu ayamuhaye aparika imodoka yewe hariya azamuka hejuru ari cyo kimujyanye kuko nyigera aha ngaha jyewe yamanutse agwa iruhande rw'ikirenge cy'umupolisi kuko nyigera hanga yagewe yamanutsagwa iruhande rw'ikirenge cy'umupolisi kuko nge nari nyigera kuri moto yamanutse nanjye mpindukiye uko nguko yageze hasi nanjye nyihindukira hari
ntabwo nkeneye kubumvisha ibirenze ibi byo bavuze ni byinshi cyane arabajye bavuga bati yabajije ngo itaje ngo nihe ibintu bumva ko ari ibintu bafikinze ariko kumubwira ngo yaguye ku kuguru k'umupolisi ukibaza kwenda ibyo ngibyo ari uko umupolisi happened to be there ntabwo uwaba yenda iriya leta waba koko wiha utekereza ko ibyo bavuga n'ibindi byose bavuga batanga bakugaburira nabyo wabirya rero nkuko nababwiye hari ibi byose mwumva ni mfite n'andi makuru avuga ko bamuhamagaye bakamukura iwe ari saa kumi za mu gitondo bakamujyana ahantu ubwo rero ibindi byakurikiye byose ni uko umurambo waje kuboneka hariya hantu ariko ibyo kuvuga ngo ni ukwiyahura ibyo ni inkuru ni inkuru tudakwiriye no kongera no gutinda ariko niyo leta yaduhaye mwibuke ko mu minsi yashize witwa Kigabo w'umunyamurenge wakoraga muri BNL nawe yarapfuye urupfu rutasobanutse birazwi ko yishwe ariko ntabwo ibyo twabitinzeho cyane kubera ko yari umukozi wa leta tuzi neza ko bamuhoye ibijyanye n'imirimo yakoraga ariko yari umukozi icyo gihe yari umukozi wa guverinema rumva nyine nubwo nabo tubatabariza tukanabakangurira kugira ngo bamenye urubugarije ariko ntitwamutinzeho cyane ariko noneho undi musore wapfuye murabyibuka ko ari umusore wapfuye kuri stade muriya mu bice bya za Bugesera bakavuga ngo nawe ngo ni umugore ngo wamuciye inyuma umugore yaje kubisobanura ku maradiyo n'amateleviziyo ariya yo kuri YouTube menshi arabanyomoza avuga umubano barafitanye ati reka ibyo bintu biragatsinda yenda n'umudamu w'uyu mu bukuru igihe kizagera cyangwa se b'umuryango we uretse ko n'abanyamurenge batangiye kubyivugira basobanura ukuri kundi kwihisha inyuma y'ibi bintu biriya barimo bavuga ni story bashaka gutanga kugira ngo batere ubwoba n'uwo muryango utagira ikintu wavuga murabizi ko ibyo babikoze no kuri uriya metre mbabare izina rye ndabona ritazi uriya mugabo bishe kuri convention center w'umuloya wavuye muri Congo ndetse wari muri konseri ya Koffi Olomide nawe bamufekinze barangije bashaka ko umuryango we uzajya wemera ko ari impanuka nibwo bari bafitanye n'ibindi bibazo ariko siko byagenze abantu bageraho bakavuga ukuri ni Maître Nzamwita Toyi niwe nashaka kuvuga urakoze cyane reka rero nongere nguha ikaze kandi nguha akanya kugira ngo nawe ukore komantere zawe kuri iyi ngingo Bwana Benon Ngombwa uru rupfu rwa Bukuru nzarugarukaho Bukuru Ntwari mu magambo arambuye ndetse k'ubucukumbuzi raditeme izakora bwihariye budashingiye ku kinyamakuru icyo ari cyo cyose buzabushingiye ku bushakashatsi bwacu bwite kandi ubwo bwaratangiye Benon komantere zawe uko wakiriye n'uko wabonye urupfu rw'uyu munyamurenge
urakoze Jean Paul narajye ku rupfu rwa Bukuru ndashaka kugira ngo mbanze mvuge ku kuri kira kintu cya Karasira mbihuza n'ibintu damanje yavuze ko ntuza uyu Bamporiki ngo yamubwiye avuga ngo tuzagufunga abantu bazakuvugaho icyumweru kimwe cyangwa bibiri nibarangiza bakwibagirwa. Kubera ko yenda koko ni amakuru yo mu Rwanda bahagenda hazi ibintu buri munsi, bafunze uyu bishuyu byagenze bitya, koko bampa icyo ashobora kuba natekereza ko nibyo yavuze ari nabyo, kuba hari yenda hari ibiganiro bibiri cyangwa bitatu bicaho indamange atavuzwe. None akibwira ati dore ibyo namubwiye ni ibi, baramusize none abantu barakwibagiwe. Akaba ari nayo mpamvu batinyuka bagakomeza no gufata n'aba ngaba bakabafunga, akavuga ngo nabo zabafunga ni iminsi ingahe, abantu bakabibagirwa gutyo gutyo bigakomeza. Ariko ndashaka kubabwira ko ibyo bintu ari ukwibeshya, biri well documented, abantu barabizi, abantu barabyibuka buri munsi, hari ibintu byinshi abantu bagihanganye nabyo, ariko ubucamanza burabategereje, ubucamanza nyakuri ureka ibindi bibi byabo birwa beshya bahemukira abantu, bahemukira abaturage. Nk'uko leta zarangije zahemukiraga abantu zikagira igihe cyazo kirekire cyo guhemuka, zikibwira ko nta gihe cyo kubiryozwa kizagera, uyu munsi twa tureba abantu bagera naho bavuga ngo bankijije ubuhutu, kandi hari igihe babyirataga ako bitewe n'ibyo bintu babayemo, bakemera gushyigikira leta mbi, none bakaba bageze naho bashaka kwihakana kamere yabo kavukire kabo ari umutungo kamere wabo, umuntu ukwitwa ikintu runaka, ubwoko runaka cyangwa se iki. Ibyo rwose ni umutungo ntavogerwa, ubwo umuntu wese akunda havuka, ariko iyo wakoze ibintu bibi ugashyigikira ibintu bibi bishingiye yerewe no ku bwoko bwawe cyangwa ku idini ryawe, koko nta n'uwo bikwiye gutangaza uramutse biguteye ipfunwe ukanashaka nabi gukiza ukageza aho uvuga nk'abamureshya nk'abantu ngo ng'inkotanyi ngo zankije ubuhutu. Aba rero nabo bibwira ngo barakanga abantu bakavuga ngo tuzafata tubafunge, ngo bazabavugaho iminsi ibiri ngo baveho bibagirwe. No one is forgetting, we are noting it and we are keeping it in memory. Igihe kirabategereje, nicyo nashaka kuvugaho cyane cyane ku bya Karasira, kuko bashobora kuba batekereza ko abantu bibagirwa koko, bakavuga abantu bacyangana na cases ubuhemu bagenda bakora buri munsi, abahaje ubushya abantu bakagenda bavuga ku bushya, kandi koko ndashaka kugira ngo buri muntu nzajya uvuga ntakibagirwe kuzajya mentioning abo bantu bagenda bafungwa, babampora icyo kibwira ko abantu koko bibagirwa, nta muntu umwe wibagirwa ibi bintu. Urabizi ngiye ku kibazo cya bukuru,
ariko utarajya kuri icyo cya utarakora transition kuri kiriya kibazo cya bukuru, ni icyo ngicyo nyine kwibeshya suko ntabwo kuba ko tuzajya tubavuga buri gihe ubwabyo biba bisobanuye ko ibyo bavuze ari ukuri, kuko niba badahagaritse yaba bavuze ngo yenda kugira nabi kurangiye kuri damange batazavugwa yibagirane, ntibagire undi bongera guhemukira cyangwa se guhohotera, ibyo byakumvikana. Ariko niba babikora barangiza idamange bakareka kumuvuga ejo, bakazana Karasira ejo bundi bakazana n'abandi, ntabwo bibashyira heza, ahubwo byongera negative publicity yabo. Ntabwo nibaza iyo mibare baba bavuga iyo ariyo, nubwo yenda koko idamange batamuvuga ahubwo bakavuga n'abandi 20 nyuma yaho, iyo negative publicity niyo intayibaza impamvu bumva ko bakwiriye gukomeza kuyirata, bakumva ko kubera ko bacecetse kuvuga idamange ariko bakavuga abandi babukuru, bakavuga Karasira, bumva se ko noneho leta yagize ijabo cyangwa se bumva ko leta yavuzwe neza cyangwa se hari intsinzi irimo kubera ko idamange batakimuvuga, kandi noneho bavuga abandi nabo ku bugome bumwe nk'ubwakorewe abandi babanjirije. Iyo mibare ntabwo nyumva, ariko komeza kuri transition ya bukuru Benon.
Urakoze. Ubwa mbere iyo nkuru koko ngenja no kuyumva nayumvishe ikinyamakuru cya leta cyo cyanavugaga ko igihe ikinyamakuru cy'igihe bavugaga ko ngo umuntu utarabasha kumenyekana, atarabasha kumenya ngo yiyahuriye Nyabugogo akamanuka mu itaje akikubita hasi agapfa, ngo bikekwa ko yamenye ko umugore we ngo arimo gusambanira muri etaje. ibyo bintu byavuzwe gutyo kugeza ikinyamakuru cyaje kubyemera nimugoroba amasaha kuze baba aribwo bavuga bati umuntu wiyahuye ni bukuru ntwari ni ibintu biteye urujijo kuko bukuru ntwari ni umuntu wajyaga akora amasesengura cyane cyane ku bintu byo muri Congo kuri televiziyo y'u Rwanda no kuri za ku mateleviziyo yo mu Rwanda yose yari ayigenga za TV10 ariko noneho uwo muntu ngo yiyahurira Nyabugogo ngo nta cyangombwa na kimwe yari afite kimuvugaho ngo babashe kumenya uwo muntu uwo ari we noneho arayoberana ayo masaha yose ni ibintu biteye ubwoba biteye urujijo biteye n'agahinda kuko mu by'ukuri bukuru ni umuntu wari uzwi cyane n'abanyamakuru nibura tureke n'abandi bantu kandi tuzi ko ibintu bene nk'ibyo bibaye ni ibintu bihuza abanyamakuru bakaza kureba kuko tuvuge niba ari n'umuntu waba wiyahuye baraza bakareba bakamenya umuntu uwo ari we ariko ni ibintu bigaragaza harimo flaws nyinshi mu kuntu ibintu babisetinze ku buryo bitagora umuntu wese guhita byumva ko biriya bintu nta hantu bihuriye n'ukuri ni ukuvuga ngo bari bananiwe uburyo bayobewe uburyo bavuga umuntu uwo ari we wapfuye bati umuntu ntago azwi ntago turamumenya ubwo bategereza icyo public ivuga barangije baraza bavuga n'amazina ye atari no kwica umuntu gusa nk'uko wabivuze bongera no guharabika umudamu we umufasha we yuko ngo yarimo gusambana ibi ni ibintu biteye agahinda bibabaje kandi nk'uko tujya tubivuga Kagame regime is a threat to humanity ntabwo ari abangamiye ikiremwa muntu muri rusange ntabwo abangamiye ubwoko runaka ntabwo abangamiye umuntu runaka nk'uko yenda wajya akunda kubivuga ati runaka gatanga ingera ati runaka yasize yibyaha ati runaka mwumva ati byagenze bityo nta muntu n'umwe atazabangamira ni umuntu utamenya ahantu yaturutse ibitekerezo byanyu yabikuye ni umuntu utajyanye n'ahisi igeze nk'uko wabivugaga kuko umuntu utajya wumva ko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibye niho umuntu yavuze kuri Red Tabara akavuga kuki noneho akiganga ngo umuntu atangiye kuvuga ibinyuranye n'ibyo gihe ntekereza ubwo rero agiye kuwushyira hanze akumva ko igisubizo ari ugufata umuntu ukamwica muri ya buryo bubi bwo kumwandagaza bwo kumwaza no gusiga hanze umuryango ugasigara wandagaye mu bintu bimeze kuriya ugasebya umuryango biriya ni ibintu bidahesha agaciro igihugu cyacu bisiga umwanda igihugu cyacu tuzi ko mu by'ukuri u Rwanda rukunda Kagame burya akunda ibintu bibiri akunda kuba umunyagitugu kandi akanakunda no kuba yakwitwa nk'umuntu uyobora neza ntabwo ibyo bintu biba byombi bibana wahitamo kimwe ugahitamo kuba umunyagitugu ukerura ukamenyekana ku isi hose nk'uko arimo kubikora ariko akwiye kumenya ko adashobora kuvanga gukora ibikorwa nk'ibyo bibi by'ubuhemu byo kwica abantu byo kubanyaga ariko noneho agashaka no kubifatanya no kuvugwa neza nk'umuntu w'igitangaza wakoze ibyiza ibyo bintu ntabwo ari byo kuko tuzi ko abanyarwanda ni benshi bahunga igihugu ari mu bihugu duturanye bituranye n'u Rwanda ndetse no hirya no hino abo banyarwanda ibintu nka biteye birimo kuba nta kuntu umuntu yakwemera kuba mu Rwanda ngo arwishimire nk'umunyarwanda kubamo uzi ko haba impfu nka ziriya bakakwica ndetse bakabeshya n'umudamu wawe ko warugiye wakekaga ko arimo gusambana ziriya mpfu nk'uko wabivugaga iyo ugiye gusoma amateka ya dictators ni ibintu byagiye bikoreshwa n'inzego nyinshi za kera ariko ubu zitakibaho zataye agaciro n'abazi barimo bafite isoni bahanwe bari mu bihano bya burundu bari muri za gereza ahandi bihaciyeho ibihano byo kwica mu bihugu byinshi benshi bagiye bamanikwa bakicwa ariko u Rwanda uracyashora abana b'abanyarwanda gukora ubwicanyi nk'ubu
bagahombya u Rwanda abantu ndetse n'akarere kuko nk'uyu bukuru nyine ni umukongomani ariko ni umuntu bw'akaya karere nk'uko nigeze kubivuga hano abantu twese bo muri kaya karere uhereye Congo Burundi Tanzania Uganda kaya karere kose k'ibiyaga bigari cyangwa se na East Africa twese turi abavandimwe ni ukuvuga ngo abantu baho dufite icyo tugiye dufitaniranye imimaro ariko Kagame abangamiye abantu bose bo muri kaya karere ibyo bintu ni ngombwa ko abantu bose babimenya kuko agenda akavutsa abantu mu by'ukuri bari bagafitiye akamaro abanyamategeko nk'uko wavugaga nk'uto inzamwita umuhimbyi Kizito Mihigo abo ni abantu n'abandi benshi ba Rwigara abacuruzi ntabwo u Rwanda rwashobora guproducinga umucuruzi uhereye kuri zero atibye ati adahawe atagizwe umushumba ibyo twumva i Rwanda atagizwe umushumba ngahabwa amafaranga ngo yo kumanejinga korera Kagame ntabwo rwabasha guproducinga umucuruzi uhereye kuri zero ngo yikorere ubucuruzi nka Rwigara azamuke agiye ku rwego nkuru ntabwo rwabasha guproducinga umuntu nka Kizito ntabwo byoroshye ntabwo bizatwara igihe kinini sinzi ko bizanashoboka kugira ngo tubashe kubona umuntu nkawe ariko u Rwanda rugenda ruvutse akarere abantu nk'abo barufite bakagiriye igihugu akamaro ndetse n'akarere muri rusange we akabikora atitaye rwose ku nyungu z'igihugu we ikimushishikaje ni ikintu kimwe cyo kuguma ku butegetsi kandi akumva ko inzira bizacamo ari imwe ari uko abantu bose bari mu gihugu bavuga ibyo yumva ashaka n'ibyo atekereza ibyo ni akaga gakomeye ni ibintu abanyarwanda bose bakwiye kuba bagukira bakarwanya kuko nk'uko nabivugaga abantu bajya guhaguruka bakajya kurwana muri 90 barwanya Kinani n'akazuke nk'uko byari bimeze ntabwo hari nta muntu n'umwe wahagurutse afite mu mutwe we Kagame ngo none tubashaho Kagame aba perezida akazabana perezida w'u Rwanda ubuziraherezo abanyarwanda bahagurutse kurwana n'abanyarwanda bose bitanze bagatanga urugutwabo yumvishije hari nk'indirimbo yitwa gira ubuntu gira ubuntu wagiriwe ubuntu nayo ngengo ni yango n'imitari nisamaza ngira ngo nisamaza ariko ni indirimbo yahamagariraga abantu gutanga n'igice cyanyuma bavuga ngo duhindure ibintu abantu bagire ubwisanzure noneho iyo ugiye kumvuka reba koko Kagame yifata agakora ibintu bene nka biriya abantu barapfa impfu zimeze kuriya zidasobanutse zo kwandagaza z'ubuhemu yarangiza kumva we abikorera ngo agume ku butegetsi agomba kumenya ko rwose ntabwo buri afite ikibazo cyo kuba yitiranya n'inyungu z'abanyarwanda umurwanyije akavuga ngo umuntu ushaka kugira n'abanyarwanda ariko abantu bica n'abanyarwanda abanyarwanda bafite inyungu zabo za mbere ni ukuba mu gihugu bisanzuramo bakora ubucuruzi bwabo bakora ubuhanzi bwabo bwaba ubuhanzi busanzwe bw'indirimbo bwabo bw'ibitekerezo umuntu agatekereza uko yumva ashaka bari muri ya muhanzi Bahati ibyo bintu byose bigenda biba ni ibintu biganisha ahantu habi u Rwanda ntabwo ari ibintu bizana iterambere biteza imbere igihugu ngo ejo habe igihugu giteye imbere gifite abaturage batekanye ni ibintu bisubiza inyuma igihugu nta gihugu na kimwe cyateye imbere gitejwe imbere n'imibereho nk'iriya y'uburyo bakora ibintu ndagira ngo ubwiye Jean Paul hari ukuntu abantu bajya bavuga batari ko se buriya murifuza ko Kagame yavaho ariko avuyeho bikamera nko muri Libya ndagira ngo icyo kintu bakazana Libya ngo reba nyuma ya Kadafi kugenda reba ukuntu Libya yabaye buriya ikintu cya mbere abantu batamenya umuntu iyo yiziritse ku butegetsi agahemukira abantu benshi niko abagenda akuraho umutekano urambye w'igihugu hakagenda hapfa umuntu umwe hakagenda hahemukirwa umuntu umwe akababara abandi bakumva yenda baratekanye hakicwa undi abandi bakumva baratekanye ariko iherezo ryabyo nibyo bivamo ibintu nk'ibyo muri Libya tureba ubu ngubu kuko umuperezida uriho abantu bajya kumurambirwa bakamuhagurukira kumuhirika yarashenye inzego zose zakubakirwaho kugira ngo habeho ejo hazaza h'igihugu. Noneho ugasanga igihugu kigiye mu ngorane nk'izo turaya muri ibi uyu munsi, ari byo bintu ubona Kagame aganisha mu Rwanda. Kuko iyo bamubaza ngo uzava ku butegetsi ryari, akavuga ngo gihe cyose Imana ngo nuko yampuzima gusa ngo naho ibindi. Ni ukuvuga ngo icyo atekereza mutwe we yibwira ko mu gihe cyose akiri muzima akwiye kuba perezida, akaba perezida akomeza kwica abantu, akaba perezida akomeza kwiba abantu, akaba perezida nta rwego na rumwe rwigenga yubaka, rwaba urw'ubucamanza, rwaba urw'igisirikare, rwaba urw'uburezi. Uyu munsi agashwana n'Ubufaransa, yarangiza akaza ati igifaransa ndagiciye ejo bakumvikana ati dore abaye mubaje mutangiye mwiga igifaransa. Ejo akohereza Patrick Nyamvumba i Bugande ngo niwe ugiye guhagarara ari muri delegation ihagarariye ibiganiro n'u Rwanda, yagaruka akamufunga ati uyu ni umujura. Ni ukuvuga ngo akamara iyo myaka yose institution zose azisenya azishyira hasi. Ibi ni ibintu biteye ubwoba bibabaje ntagwagwa. Nuvuga ngo ni setup, kandi n'ikindi kintu kiri kwereka ku mateleviziyo yose uyu mugabo yajyaga avugiraho bukuru, nta hantu na hamwe wabona bafashe umwanya ngo basobanure iby'urupfu rwe uko byagenze ngo babisesengure. Ibyo cyane cyane tubizi ko bikunda kubaho mu mpfu u Rwanda rufite mu kuboko. Televiziyo z'u Rwanda n'ariya mateleviziyo yandi akorera mu kwaha kwa Leta aragenda akamera nk'aho nta cyabaye. Aho ugasanga baravuga ngo hari umuturage wa ingeshanu zakuruje umuriro zabonye amashanyarazi, bakajya kureba ahantu ngo hari urugo rwakuruye amashanyarazi mu nzu, bakibagirwa icyo kintu inkuru ikomeye ikwiye kuba basesengura bakareba icyabiteye, ugasanga baricaye bacye. Ni nako byarenze kuri bukuru. Ni ibintu igihe cyanditseho gutyo cyihitira irangiraho, ariko ibi bintu ingaruka zabyo ni mbi cyane. Kagame akwiye kuba bireba, nicyo kintu cyahagurukije abantu benshi bagahangana na Leta ya Kinani, ni ukuba batari bafite ubwisanzure, hari impfu za hato na hato. None we abikubye kabiri, agomba kumenya ko abantu batazabirebera ngo bicare baceceke babirebere uko birimo kugenda biba, abantu bazahaguruka babirwanye, kandi ingaruka mbi niwe zizageraho n'urubyaro rwe, abanyarwanda bose nibagaruka bakabirwanya, ariko n'ababishyigikira nabo zizabageraho. So Jean Paul nicyo nabivuga, urupfu ruragenda rusa nk'izindi nyinshi zabaye, si urwa mbere, nyinshi zose zabaye bakize ibitongo bimanitse mu mashuka. Impfu zabo bagenda bahinda ibintu ariko birimo flow nyinshi, umuntu ufite amaso yo kureba yabibona ko ntaho bihuriye. Jean Paul,
ndagushimiye cyane kubera ku nyungu z'igihe. Ndeka nsoreze kuri iyi nkuru ya ambasaderi Karegaho umukongomani yamubajije ku bibazo bya mapping n'impamvu barakara igihe cyose bavuze ku ruhare rwabo mu bwicanyi bwo muri Kongo. Iyi nkuru ntabwo turi kureba na rizende, ariko reka muyumve, wumve ibyo Karega yarimanganyije, ariko ku rundi ruhande anemera icyaha.
Abana bato barubaka ke mamu aboti yo azali kongolese, donc bazana kati ya libunga bazuye bato bazuye bate
te bazaka kana ibindi esika bazwa ba information ana yena papa ba uta Rwanda na 61 bazaraki ba Rwanda penza de mes grands-pères pe bazaraki ba Rwanda. Même les grands-pères Bayaki na Congo,
précisément où?
À Goma, c'est là qu'il y avait mes grands-pères, on les a même enterrés là-bas. Et le père de mon père, et la maman, et la maman Nabiso, Bakunda et na Goma.
Tout le monde, c'est le Bongo 32 ans, vous avez qui congolais, Zaïrois congolais, vous bénéficiez, puis vous avez quoi que vous avez avantage à cause de la congolais, tant que vous avez un peu de temps, est-ce que tindengu zala ki ko mema nationalité congolaise motema nous ay ko beta kaka comme rwandais to izaki nini lokuni sala ki parce que ko kape ko continuer ko kobana ko utiliser nationalité congolaise.
Et mais malheureusement tile lo Congo indimaka nationalité mi balete tile lona linga Congo ezana motema na ngai na motema na mioka kapenza ke na lingi mboka wana na tanga wa na zana culture na zana ba camarade na zana ba tuto tanga to zana ba famille et ba voisin ya kala tout ça baza famille na biso na Congo to zana ba souvenir kandingi na ebisio na batu na biso ba kufa na Congo bazaka na Congo to déplacer ba batombe te kozonga ezaki te que to baye to lembi ezaka ka que to yebaki to zaki naturalisé po koko sono mingi ezaki na mboka na biso on ne pouvait pas y être na pays d'origine tango opportunité monani c'était aussi important il fallait petozongela ba origine ba source ba racine na biso
tango balobaka mamba rapport ma pink kuna nini sala kabino neti il faut bo kwa ba tebino ba nzube na kiti mwa bo vande zate même president tango ba tuni awa non mko genda koma porte parole na bango bo banga ka nini
to banga ke lokote rapport na bima ya 10 ans ok tango bima ka yakuza 5 pays mais bino bolinga ko le Rwanda yakuza pe Congo ba congolais FARDC et côté la peine na, depuis 93 Rwanda côté na RDC na 97 donc de 93
Rwanda ba bunda na ba Uganda na Kisangani
et voilà na no tokomate et ça après 97 donc de 93 à 97 ba accusation ezali na Congo congolais na kati ya rapport wana
okay.
Ba groupe rebelle nyoso oyezaki na mboko ba FDL ba RCD ba MLC ezalaka na kati eloko oyo epesaka biso kanda na ebi ndenge nini expliqué yango te ezalaka double génocide oyo akoloba ke gouvernement ya Kagame kenda na Goma koboma ba Hutu donc en termes ya vengeance.
Ok.
Donc, on a des éléments, il y a discordance. Faut tous en avoir preuve, n'a pas fait que tous ont dit ça bateau, tout ça la réconciliation.
Maman Bissereiro, on est ambassade de Karega, ici, ça, ça. Vogati, il y a des gouvernements, le mapping report, il y a des émovants, il y a des vitanos. Ndetse akavuga ko 93 na 97 banarega abakongomani kuruta abanyarwanda nyuma y'imyaka 10 imaze isohotse ko iyo raporo nyine ko muri iyo bisi muri iyo myaka 10 ya raporo imaze isohotse muri iyo myaka yose hagati ya 93 na 97 ko focus atari u Rwanda ariko aho ahanshimishije cyangwa se ibyo yavuze ntabwo yahakanye ibyo bakoze muri Congo ahubwo avuga ko ikibababaza ari ukubera ko babarega double genocide kandi baragize uruhare mu gucyura abantu ngo bakimakaza ubumwe n'ubwiyunge ku byo bavuga ko babajanwe no kwica abahutu kubera kwihorera ati ibyo nibyo bintu bitubabaza ariko ntabwo ahakana urundi guhari ati iyo niyo elema ya discordance naho ngaho mbese nicyo kibazo cyonyine tutumvikanaho ibindi ubwo ntabwo afite icyo nta kibazo kindi afiteho kuri iyo raporo nagira ngo iyi nkuru niyo turi busorezeho ikiganiro cyacu cyo kuri mugoroba mu biganiro byacu by'ubutaha ndaza kuguha ijambo rya nyuma Benon mu biganiro byacu by'ubutaha tuzagaruka ku myitwarire ya za opposition aho muri Kenya bigaragara ko abantu bamwe bahanganye na President Uhuru Kenyatta ngo ndavuga nka Raila Odinga bariho bagira uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu no gufasha umukuru w'igihugu nubwo bo batatu ku ruhande rwa Uganda hakaba Kizza Besigye nawe ugenda ahagarariye ari nk'intumwa ya Uganda officiel mu mahanga muri Somalia. Ibyo rero muzi neza uburyo yagiye ahangana na Museveni. Ibyo rero nzabigarukaho mu biganiro by'ubutaha nizera ko na Benon tuzaba turi kumwe turebe niba ahari uyu w'iwacu niba natekereza ko ahari yareba nawe akasoma mu gitabo kimwe akavuga ati burya koko opposition ntabwo ari ubwanganyi kuba muri opposition si uko muba mwangana ndagira ngo dusoze ikiganiro ngo ijambo rya nyuma Benon amasaha yaducikanye ariko mu magambo make niba nawe hari ikintu ushobora gusorezaho ijambo n'iryawe
yakoze jambo cyane cyane kuri ibyo bintu bya Karega hari ikintu cyinshi wabona ubivugaho hari igihe wibaza ibintu genocide yakorewe abatutsi ukibaza itaza kuba ukibaza uburyo ubutegetsi bwari kubaho kukuyobera kuko
legitimite yabo
n'uwiyishimira ko yanabaye ukayigira monopole bukavuga biti rwose genocide ni imwe muri pillars mu nkingi basa nk'abalegitimizing ubuyobozi bwabo bavuga bati dore rwose genocide noneho ku buryo iyo babwiye ngo dore mwishe abantu bahita bavuga ngo yavuga kuri genocide kandi mu by'ukuri ibyaha kuba abantu bamwe batutsi barazize genocide ntago bikuraho ibindi byaha byibasinye inyokomuntu ni ukuvuga ngo iyo abantu bavuga bati mwarishe mwishe abantu runaka mwishe aba karasira akavuga ati mwarishe ababyeyi bakabaye basubiza ibyo bibazo by'abantu babashinja batashyizemo ikibazo cya genocide kuko ubwicanyi urupfu ni urupfu ntabwo wasobanura ngo nubwo abantu nabishe ariko ntabwo ari genocide icyo ni icyaha kwarishe abantu ibyo bintu sinzi ukuntu bo babyumva babisobanura n'abantu benshi bajya bakunda no kurwana yenda ngo ubwicanyi FPR yakoze babyite genocide n'iki ariko icya mbere gikwiye kubaho banakwiye kudokumentinga ibintu gukora documentation y'ibintu FPR ikora ukica abantu ibyo yonyine birahagije kuba babikora babihanirwa si na ngombwa ko byitwa genocide kwica n'icyaha kibangamira inyokomuntu abantu bose bagomba kurwanya rero ibyo bintu Karega avuga avuga ati ikibazo nuko babyita genocide nubwo bitakwitwa genocide n'icyaha ubwabyo kuba hari abantu bishe yaba magana angahe yaba ibihumbi bingahe yaba umwe yaba batatu n'icyaha gihanirwa ni igihe cy'igihe gusa kubera ko yenda ababikoze ariho bakiri mu buyobozi ariko igihe kizagera babihanirwe ibintu yavuze ni ibisanzwe bahora basubiramo bababaza ati abantu mwica batahiko twe ntabwo ari genocide kuko nta nubwo twabiteguye nubwo bitaba ari genocide n'ibyaha bigomba kumvikana gutyo rero icyo nta n'uwagitindaho Karega we ni ibyo avuga nta nyungu n'imwe bifitiye u Rwanda nta urumva nk'ukuntu aba yabivuze yiyemerera ko abantu bapfuye ariko akavuga ko atari genocide ibyo sinzi ukuntu yibwira ko biha isura nziza u Rwanda naho nyine niho abantu mu by'ukuri leta byararangiye ntakigishoboye gutunganya yabyinnye imbyino yayo yaririmbye indirimbo yayo igihe kirageze ko irekuye igihugu abantu bafite ibyo gukora batekereza neza aho igihugu cyakabaye cyerekeza bagashyira igihugu mu nzira nziza naho ibyabo byarangiye ibyo banjije barabyangije n'ibyo abantu bagiye bibeshyaho kera abantu bagiye bibeshya Kagame yaciye abanyarwanda yahagaritse genocide not until ubwe kugeza igihe ubwe yiyemereye ko intambara yose ngo yayimaze ari mu ndake akavuga ngo jye ubwo mundeba ubuzima bwanjye hafi ya bwose nabo maze mu ndake abanyarwanda bapfiriye ku rugamba iyo baza kubona indake yo kubamo bakayiryamamo nk'uko yayiryamyemo ntago abana b'abantu baba barashiriye ku rugamba bapfiriye muri genocide iyo baza kubona indake nk'iye bihishamo bakabona uburinzi nk'ubwo yari afite ntago baba barashize rero ntabwo akwiye kwihambira ku Rwanda ngo yigire umucunguzi warwo nubanga ibintu byose agezeho abantu banga bakicuza n'icyatumye yenda bavugira naho banahurira nawe ibyo byose bamwe bakanyifuza yewe hari n'abanyarwanda benshi nzi bifuza no kuba baraheze no mu buhungiro iyo bari mu mahanga kuruta uko bari gutaha batashye ku buyobozi bw'ingoma ya Kagame kuko bamerewe nabi kurusha n'iyo bari mu buhungiro abanyarwanda bari mu Rwanda bakaba bifuza ibihe byarangiye kuko bavuga bati ntabwo byari bibi nk'iby'ubu Rero Jean Paul ubutetsi rwose ntacyo kubiki. Ngeza ku Banyarwanda ni ukomeza Abanyarwanda bose bagashishikarizwa guhaguruka kugeza igihe bose bahaguruka kandi magana yireta kuko nk'uko mora mbivuga ihari kubera ko hari Abanyarwanda nk'aba bamuriki n'abagenzi babo bashyigikiye bose igihe u Rwanda bazahinduka bagahaguruka bagahagara ubutetsi bwahinduka uyu munsi igihugu kikabona amahoro. Urakoze Jean Paul.
Nihukoze Benin kongera kwifatanya natwe muri ikiganiro nkashimira abakunzi bacu muri hose mwabanye natwe n'abazabana natwe kuri YouTube. Reka rero ikiganiro cyacu gisoreza aha, mwari kumwe nanjye Tashimi Jean Paul ndetse fatanyije na Ngombwa Benon mu kiganiro uyu munsi. Naho utaha rero mugire ibihe byiza muri hose.
Abashaka intambara barindira ubu